studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
sakirabe heedi be do taydon le malif e mangal mudon jamwale e modon e den goni handen altinere sappo lewru uddi hitande 2020 yamde jena jabbul ka silimaaji sappo didi Ousmane Niall Boule kabaru yido gagne kante te bokki jande do gollobe heebe kuru constitutionnel no mabbe bama adi watade ko gollata sappo lewru uddu do ne handan e wijuuji e gondomugol yani sariya leydi meden di syndicat janginobe signinibe sappo e joy lewru octobre hitande 2016 ana ndomi fa handen tabugol sariya article 39 fedde ana anni pamude dabareji goddi sini sariya gol tabaka do e timmode lewru septembre warudo ndo didalla do tundeji juppete ana wodi bamako e badale mudon famba pugu yimbe mudon sabe ngala don juppatunde so kambuto bi be juppando lawi yalla ndiyam toba ana dillida e mbundiji de yidi woni sembe kabaru di beta ko bismillah modon hedat tijo tamani gollobe heebe e kuru constitutionnel mbatoto altiner handen sappo lewru uttundu yeso assemblée nationale yambere mudum wadan yeso hore ju leydi meden ni sini be jodake dowla be joni be jodake lamu be sayi be jenon puddiran golle tidalla bangal wotiji député e ngadaadi lewru mars e avril yabbedidi fabidore den fam kedana alisisi
juge en jetton avocat en didon robe taton be woni yimbe hebe chubabe kambe natude le suudu sera leydi mali talkuru chubibe be do yimbe sinyinama aljumara bettine somi koli ke kanko maître kasum tapo ministre kumanido sariya ngaji do leydi mali ndi subagol be do yimbe kambe fuddude golle sappo lewru utunu wada male lawi di fedde cdao hokki bawdi yaltinde leydi mali le titala mo wolle mundi suudu kumanino assemblée nationale do woni chubido yimbe taton hakuna yimbe jeegon be balle société civile hokki fada ma fuddude golle be do yimbe jeena chuba be suboto neddo kando latado horejo mabbe le duubi jeddi ngarodi chagal sobe tilke odo golle be do yimbe hebe chubaabe kambe nadde le suudu sera leedi malindi waran yawtaade kiddalaji pinu chagal woteji juinde député e ngadi le leedi malindi so dun do bettike be ngara be yawto jaabu ngaji de jabanaka nokkule to woteji juinde député en wadi chagal mudum be kalan dabereji mbawdi yaltinde mele tiddalla mo mi golle mu o
joingol kuru constitutionnel ngol yani tumbere chapande jena e goberde nugal sariya leedi meden di be wi juge en yogabe be collectivité nomgol mabbe wadiraka do sariya e dum wawi wadde kuteji ko warata e wi andembe ogol kede ko Suleiman de juge goto bi fatiya tra do facitan ko alisise
la composition de la
subagol yimbe kambe natude le suudu sariyandu won dati de hani jokkude le hakkune yimbe kambe subbede fa natal suudu sariyandu ana hani tawede janginobe sariya juge avocat subagol bedo yimbe nafamu ana momni sanni jangino sariya ngaji kanyu andi lawi di sariya hani jokkude avocat ana hani subbede sabe kanko won andando lawi di sariya ngaji hani jokkude subagol juge odudo andal mum fawi bedo yimbe fu ana wallondira horejo suudu sariyandu wana neddo dokketedo darne mudum hono robe makko woni kawtobe so subom juge en jena be woni jiondirobe so subo homo woni lattodo hore mabbe tiagal so be tilike college mabbe di assemblée nationale to
sakirabe andon di kabaraji fodo mbahi bodo di do stati whatsapp amen numero 76 70 88 51 odo mbahi du noddude fakit no don di mere mere do numero 37 321 andon du odo mbahi bodo di do hilleji amen facebook et twitter almami mamoudou dikko mawdo chaayido m5 rfp wadi noddango wiide himbe njalta wadde majire mawde talataare jango sappo e go lewru undu nokku no dirta de place de l'indépendance o wiidu lumoji fu udde sini midi yottake e wi makko talataare de heddoto e tariki mali almami o ndarti e leydi franci pati watta hunoko mudon e kabaruji leydi mali ndi yimbe jomben kabode mbari francinko be jeego e humani be nedda ko didon be leydi niger dum wadi nokku nodirte do kure le region tilaberi leydi niger horejo leydi mali ibrahim boubacar keita le communique goto holiti metti mudum e obonanda horejo leydi ni ibeka do inde mudum e do inde bibe mali fu wadni duawo honirabe mudum be leydi niger e franci syndicat janginobe signini be sappo e joy lewru octobre hitane 2016 anandomi fa joni tabugul article 39 e wi gubangal wala fu ko wada illa horeji leydi meden di ibeka hali hala mudum wi sariya awol article 39 ngol tabete e bidu be bidu be paman dabre ju godde sini dun tabaka do e timode lewru septembre warorondo kede ko Ousmane Almoudo goto gondo e fedde syndicat sini ne be sappo jo lewru octobre hitande 2016 wi Albert do fajitango alisise
pour nous juste après de quoi
fado mingoni hande do wala fuko waiti sabi golle o wondati sariya ngaji di hani jukudi ngako mi andi hen fado mingoni nyaloma hande o wala fuko wada hen sariya o wana jabana do ministre en tafon sako yotto suudu assemblée nationale to bin jokkan dati di fano sarti mo mi kawre mu o yotto ifu sabi sarti o le lewru utunu hanno fuddude hande ne mi tayori wiide be baawa beedan deme ko be mbi ko do njoddi ami lewru ut sarti dido bare o lewru septembre fuddata do sappo joyi lewru ut na noga lewru ut so wala fuko min taiki min gada imma daraji goddi sabi dun hollan wiide wala ko beedoto do njoddi ami lewru septembre nudu min gadan jide cagal mudum mi paman anniya jokkude laawi di mi kawri e mudum so gouvernement leendi hali lewru ut na lewru septembre le miloji an won dabereji di bami mbawdi wallude be wadde dido golleji de sarti on so wana dun mi landinaaki jabanda be fay hunde kasin so wattuno mi kani imma so min daro wari mi immoto min daro
himbe fomba bugumbi ngala nokku fudo juppa tundeji mubben e wi mabbe de deande wonde seraba mako wala do yuppa tundi wala chabeje wala du fu nokku do yewta dun tinni don sabe wala fu nokku do keddido mo sottakale on nokku sabe mudum be anda ko be ngata dun wadi so kambu to bi be juppa bundiji di yalla jow lawi yalla ndiyam to ana dilide e mudun anni ko maryam kulbali hebini en do faccitango alisiise
chagal woyta gol himbe le fa hebe o gol lanta horejo jeyie fomba bu anda hono watta kanko e yimbe be o goldita fu golle mun ko dari sabe be ngala fu nokku to e mbawi yoppude nyama ko be wottata li galleji di ko nokku goto mo be jogino o du feya sudu madarsa chagal ko kokoji sudu e kondu sami ko kaybo nokku o hadi yuppugol nyamanto hande le gellal gal homo fu ana wondi wadde ko waawi yella ana heba nokku to yuppata nyamam madam fune asetu kulibali horejo jeyie asuma
depuis avant la
fa fa de julde ne warde min gala no to min juppa nyama nokkuto min juppano nyama to nokku janando jeedo nokko hokkino men yamirore min juppento nyama nga ko kokongol sami jon ko de gondi tidda laaji de gellal fomba bugudo min gala nokkuto min juppa nyama so won nokkuto min kebi to min baa yuppude nyama to wala men sanne be kasin dine dun sanne yimbe be min uttoita nyama mu e ana waito wattu fu sabi min baawa warde uttude nyama o wakati fu nyama ana nokkule de fu ko julde ne betti ko kasen dubbeedi nyama o so gonga o min gonde cidda laaji nawdi so wonto mi kebi to mi baa yuppoyde nyama du welam min sanne le sudu e kolto nyama o yuppete notu koko ngol no samatanu wammo sami do sudum kaybo e kol o ana yidi koko ngol darnite nga o holliti wiide dum wana ko timminta cidda laaji de be golle mundi fu le wattu boyo lala kani kaybo nuko so koko ngol darnitaka nyama wawa yuppede do kasen ila fuddorne nuko o wana nukku to nyama yuppete en luggere mawde wonno le nukku dun sabi so joom o nardino men yuppa nyama leyhi ella nukku o ana heba hebbintinede kabaw o ana tiidi sanne le odo nukku tawto dirgol nyama le nukku latike sababu waddude kulle ngaroje fa heewi yimbe gombe tobe ana nara balliggu ngabe anda hoto be mbawi fewtude
kabaruji nyaw coronavirus nyalande alankanya jena lewru uttundu hile himbe temere nayo e chapane jeno didom yiyam en jewa kanan ko be docteur en bi collectivité didom woni be tawa nyaw o won e mubben didon chantanama wala ka fu ke dido dum watta ko nat le leedi med en di warda hande himbe ujinaji didon e temere joyon e chapande en jego e jeddon be onangi santanabe ujinere e temere jeno e chapade jego e didon heddibe temedere e nogay e joyo kabdu kabaruji acti covid kedden mumen sende bu umar way galo imamadu samasiko
si jotamani yibe hewbe ana mila wide wakati dungu ana wawi latade sababu semi binde waltingol nyaw coronavirus yo dungu ni hakkilo yimbe le kewdi bebe jogi sugula pati dun lato no be milata ka dogotoro be koliti wide luga golfe hunde kolitay dun kede umar waygallo do majjun
dun gongana dun pene wattu jona hakkila jama o ana fecci wobbe koliti widle dungu nyaw coronavirus heban sembe wobbe kwaliti di nyawo e hore mudum yo pene dum wala le leedi malindi
heewtube cultivide dum do wawata fe wurde e le wulare denno e le wattu tobo kay rentoto bongal mudum coronavirus o wana fe nyaw meden heewti dum waddama meden kambe docteur am be dum kala wattu na hulta wiide yimbe na jogi nyaw coronavirus o ne yu duruma mo wadda fe nyawuji kedidi
fa ne teedo o do nyaw tinno tabo dati di docteur en be bi non kambe dunki ande ko nayiri bangal gey nyawbe kulitiri wiide kedde mo kanko noddete dawda kasu menta yo andan do kabar di do nyawuji sande kuma sifido hen
tobo ma wona tobo batuji di kay urundira coronavirus kay suni yaba ma beram satudi an hani saraji kultadi di tabe no haniri so wattu kubbo ma bubul di do saraji tabe tan yalla hisudi nyawo
micite den widi leedi malindi an buri yimbeela uyna idom e temede je chapane je yom be odo nyaw nangi ko buri ujinere e temede je nyom chantanaama ko buri temede dron keddi kili hen
yimbeeli hasingin beeli gallure san kebbi asawere jabbido gure maro anay mun macron ngaji nebam kani sukkar imade mun yo buytude torraji nyaw coronavirus yo maser en leedi nigeria gombe san dokki dun keden joni lamdi kedotobe men yo professeur dawda kasum menta jabotodun o dukke ande nyaw covid 19
Allo docteur pendant l'hivernage
e watu dungu bambari bupadi na jaye no feewiri tama idi wala tare sababu rabun diral nyaw coronavirus
dupugol mombari wana nokku uddido to hendu wala watte salla dum watte farati wayti gol mombari nyaw o eneddo ana fanti no tawede mo dum fu jeyobe mombari be hana fifaade be juudele mu be kana illude be juudel mabbe so dum fu bettike e be kani bornade maski
do katte den e hejo men acci covid Allah hollin jango patin jegiton yalla o don rena ko e mon e nyaw o tousse satu fu bafe mo
studio tamani yo fa balla mu leede Suède Danemark Suisse e fedde leede Europe
kiraabe kabaruji gon ele region ngaji mede de jaarande laamu gaawo batu faade jere wada hakkunde jeunesse et soldats en wadi alkamisar jabbene de to gaawo to leende jonde commandant zone defense numero 1 hokki ujnaaji temde de maire commune urbaine gaawo o kalsi sawrete barum e tiagal memudirgol hakkunde sukaabe be kany e mangal fadde en ko wadi le yontere jabbene de le onoku sen jaari tumbutu sukaabe be kibinaa duubi didi dokkama nyamduuji o golle ana fawi do habgol e gere sukaabe Black Cat Feeding Programme Alimentaire Mondial PAM itti jawdi mudum ONG ADAS drani wadde o golle wattu fu le wattu cakitido o kasaraji ana ngada do lawol segu bangi gendi baginada aljumaare jabbenande e mini car goto gompeke jom moto goto himbe di don kedde ke hen le badde jabbino du hon on kasara wadino fa himbe di don kedde ke hen le on noku goto sakiraabe do kadu di kabaruji ka kedde hedaade yewtere kalen hala hawande ana wodi wassalam
Sido tamani